Kenta ina vibe ya kuzinaye. Ndumisi ya utumisi ya club twist. Club twist. Club twist nkolea. Akenga kove mbika nkolea. Buy two products za Nile Brewery zula zinkolea. Kamadwaiza kasolid na special. Zinsasa tabu zikilabu. Club twist. Zinsasa tabu. Kiparo maone unekperi jaringiri. Tiliyona hii kuwa bado na njoo kwa kuna elkanda. Uweka njoo kuna ina nzonge ya jika bana ili nzonge ya I feel inside umba mbiri ego masa nyonga nene awinja nyonga ledi kudishwinya kundeka nyetale umezi unyuma noye konza allow me to drink oh enjoy my life cause nothing else I can do kundeka nyetale umezi unyuma noye konza allow me to drink oh enjoy my life cause nothing else I can do zonge ya Jekabana ili nzonge ya Nzonge ya Jekabana ili nzonge ya I wanna let you know What I feel inside Umba mbiri ego Masa nyonga nenei Awinja nyonga ledi kudishwinya Nka bad wise, ka solid na special. Zinsasa tabu, zikilabu, kilabristi. Zinsasa tabu, kiparo